new album named Pop on the Track.
Levo za kiterion, ila meridhika na million. Anapenda dams kimarekan, kudeka deka soft kama garaton. Uweze resi yo fake original, akitaba sam na utanoto. Akinipa dozi oh oh, ananidekeza kama mtoto. Ni mjensi, amenijenga, amenifanya, niwe shuja. Na miriki, mbaka kiwanda. Oh oh, achawe, achawe, yendo nyota yangu ya mchezo. Acha nile dodo, oh. Acha langu dodo, dodo. Achawe, achawe, yendo nyota yangu ya mchezo. Acha langu dodo, oh. Acha nile dodo, dodo. Uzuri wa chombo wanajua mimi. Sitoachana naye hata wakisema nimepotea njia. Mimi nitadumu naye. Uzuri wa chombo wanajua mimi. Sitoachana naye hata wakisema nimepotea njia.
Kama mapenzi ya kibisho, ulisema huyataki na niliacha kabisa. Mana ushenzi wakuto wana roho. Mimwezi osi utaki na nilikacha. Oh, oh, oh.
Mwezi o kipo kucha penzi kipo kwa kowewe.
Nichape uwezavyo, siwezi hata kususia.
Tumana wengi siwapendi na kupenda wewe.
Ufanya ufanyavyo, usije fundu wapazia. Umama nitunzie heshima yangu mama, hakuna kutunzia. Nitunzie heshima yangu mama, hey. Umama nitunzie heshima yangu mama, hakuna kutunzia. Nitunzie heshima yangu mama.
Sitoachana naye, uzuri wa chombo wanajua mimi. Sitoachana naye hata wakisema nimepotea njia. Mimi nitadumu naye. Uzuri wa chombo wanajua mimi. Sitoachana naye hata wakisema nimepotea njia.
Ana meremeta kweli, ana meremeta darling. Mimi nafarijika,
farijika,
farijika. Ana nyopareti kweli, ana nyopareti darling.
Your operator,
my operator.